mwami yasa bondera nga bwalingiriza asobola okundaba bulijjo awulira baaso ekiti ayimba nangala nga teri yatoma bwe yatuuzeeko nanneetondera temwattunsonyi wannamusanku kute ambuuza gyenzijembuuza ensunsule ez'ogumugumu ng'ateera nnyubu bwe twayawukanye ne nyeenya omutwe anneewuunya ekindeetesa weekityo ekubiregera mukama eyankola endoyo yamanyi byampamba kkuse ate sikulimba nnyumya tonzanyisa buli kyenyinyennyola nkoleko kikkuse era okubawe nnajjira mbasanyuse wadde embereberimpaawo etammuka kale bannanga obaagiribwa ekityo tukkiriziganye nziremu obweyamu lituukira ddala lukuuse kummira nga buli lwenzijampaawa kwetuka abayaata abakazi nga nyeenya emitwe osanga ne leero yazza atwanike nedda mu kigudde mwensekerere kati nnyumya ebyajemba siddayo kati bantu bange muntunuulire nawo akasonga kendoosuboleka kaakukwatako buli eyazaalibwa olyoko nkungiriza eyo yonna gyoyita ndiri muka nambojjanyi wajalina nyoko digitanga omanyi kitawe enkeera osanga kkosima kikyolikolanga nyoka mukwolese inzono gwe mmanyi sooli petero naye bw'aba yagenda ndeeka jjaga ambezeraakumwe watali yadda manya ndigo kikaawo oli olungami baawo ali kujjayo akugaba tababya kati amatungu gakubenga amaggule olinda ekijja ekiveewa nnyoko wata mulina jakala mwamala okabira mufuso sinsenguse ate ogo tikubeera nga musango gwo gubeera gwa nnyoko eyasobera n'atala naye gwe ofunamu obuzibu bwe buti toyala ku kikoobanga eyabbibwa kitawo yennyini asobola okwekeka tiyeekakasa nnyo nti kwentungweze anti wasooka n'ogabibwa ekyanika ejo amatuwa ofuuka atowuwe wenyini omwoyo gukwenyika obolowooza gye baba oleetwa wajja n'omanya nnyoko bwali omwesigwa bakoli mu kisaawe gwebazanyisaawo venudeeri efunira amakakkalire baabuwe bwe bayisaayisa amaaso abantu be bwe banzigukirako nga sirina nsobi bwe kunjagaliza omuwala nanziri asaanira okuba oweeka nfumbira manyi nnakuulira mumakamaamufu agasebeeri akizza katende naawe nga bw'oba n'omwana oneeyuna galinga ge maka omulaga omuntu lwe bannyanjula bye basala lwe twabiwa nga twekuba mbaga etaliiko kwekunya ajambayiira munnange nanziri muwala wa damyano muswa bwanika nyina wa mukyala wange ono nanziri yali yanobadda nnyewa bwanika ne ku mbaga yalindirirwa n'abula nga wadde baalanga nnyo bajje yanoba mukyala wange ne buganda bwe bakyali mabujja era mpaawo amanyi ozi yali yakuwa okubifaananyi ako bamulabira mulaba enseeno nga tulya mbaga eyanyuma okwanama buli yagiyaka ginenyagiddira anti omugolo omusajja gennayimbira singa abadingidi bonna abaagulwa nakwata mundaku mpaana nanziri nga gyobeera ndi ndudde ennyo naye okuyimbanga ku nyiza mutwe bonna bandaba mfayira
No, no, no.
mugezina yebinji byambula ufumbi waliwe bitibuliza nange kamala okumira omuka ufunze byaliwe bitibuliza nange kamala okumira omuka. Nyabu mchara wange kwe nanzi siku cha heru abubi choka ntide zina wasa watami anobuhanika davi kanti ya kukubo uja zina wasa watami anobuhanika kari ndavi kanti ya kukubo uja eshira ranyo kanti sizo kufa ate kufira kwa tazate mwana yonevi ukupi walagira yangwa okendene nyoko sivari konze zina mganga simu wasanga po nalimba siza iti wana ziri nyoko ya manyevi nyoko bakati agenda kufumbize kusiweza use kati haba uliriza muonzi temuti singa nazara wange yali alanami ati ya dino nye wange naziri nenda mfumbize kuchike chitja. Kati haba uliriza tuhunze ketuti singa nazara wange yali alanami ani ya dino nye wange naziri agenda mugabe kuchike chitja nanange jenna wafune chifananyi jenna wawadenge risoka ya chari na nyoko digitango manyi chitawi kero sanga kusima na chari na nyoko digitango manyi chitawi kero sanga kusima nishori koranga nyoko mkulese nizono kwe manyi soli petero na visentio kangende nunye vijazo mkabe.